VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya ni ikiganiro muri isanga aho tuza kuvuga kuri dialyse, uburyo bwo kuyungurura amaraso igihe impyiko z'umuntu zitakibashije gukora ako kazi. Mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Mushobora kandi kutugeraho mukoresheje email yacu ni radio yacu @gmail.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Site yacu ya internet www.radioyacu.com. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese aho muri hose. Ikaze kuri radio yanyu ni ikiganiro muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika muri isanga kuri radio yanyu, nk'uko bimenyereye buri wa gatatu, ikiganiro muri isanga kivuga ku buzima, ku magara y'abantu. Uyu munsi turavuga kuri dialyse. Ni uburyo bukoreshwa mu kuyungurura amaraso y'umuntu iyo afite impyiko zitakibasha gukora uko bikwiye. Imibare yatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko 10% by'abatuye isi bafite uburwayi buhoraho bw'impyiko, kandi ko miliyoni nyinshi muri abo bapfa buri mwaka kubera ko batabasha kubona amafaranga yo kwivuza. Hakurikijwe ubushakashatsi bwakozwe na Global Burden of Disease, uburwayi bw'impyiko zapfuye, ibyo bita chronique mu Gifaransa, bwazaga ku murongo wa 27 ku rutonde rw'indwara zahitanye abantu ku isi mu mwaka w'1990. Mu 2010 ubwo burwayi bwaje imbere bujya ku murongo wa 18. Abantu barenga miliyoni 2 ku isi ubu bakorerwa dialyse, ni ukuvuga ko bayungururirwa amaraso cyangwa se bagaterwamo indi mpyiko kugira ngo babashe kubaho. Cyakora uyu mubare ushobora kuba ugaragaza 10% gusa by'abantu bakeneye kuvurwa kugira ngo babeho. Muri miliyoni 2 bavurwa impyiko zidakora neza, abenshi bavurirwa mu bihugu 5 gusa. Ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubudage, Brazil n'Ubutaliyani. Ibyo bihugu bibarwamo 12% gusa by'abatuye isi. 20% gusa by'abarwaye impyiko bavurirwa mu bihugu bigera ku 100 bikiri mu nzira y'amajyambere, bifite hejuru ya 50% by'abatuye isi. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira kuri ubwo buryo bwo gufasha abarwaye b'impyiko bwitwa dialyse, nk'uko narimaze kubivuga, cyangwa se dialysis mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda ni ukuyungurura amaraso y'umuntu hakoreshejwe akamashini igihe nyine impyiko ze zananiwe. Turaza rero kubaha umwanya musobanuze kuri ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso. Muduhe telefone zanyu nk'uko bisanzwe, tuze kubahamagara. Iyacu ni 202 441 931. Umutumirwa wacu muri iki kiganiro ni Dr. William Kanyankore, ni umuyobozi w'ibitaro bya Rubavu mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ibitaro bya Rubavu ni bimwe mu bikorerwamo dialyse. Dr. Kanyankore, mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze Eugenie, mwiriwe.
Mwiriwe neza. Mbashimiye rero uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'impyiko zifite ibibazo n'uburyo umuntu afashwa gukomeza ubuzima hakoreshejwe ubuhanga. Nari mbivuzaho gatoya, ariko mu gutangira nagira ngo mbasabe nk'impuguke musobanurire abatwumva kuyungurura amaraso aribyo bita mu Gifaransa dialyse. Bisobanura iki? Dialyse ikorwa gihe ki?
Yego, murakoze.
ndabanza mbabwira kamaro k'impyiko kugira ngo umuntu amenye impyiko icyo ari cyo. Impyiko ni bimwe bice by'umubiri byo umuntu bifasha umubiri gukora inshingano zitandukanye, ariko inshingano ya mbere y'impyiko ni ukuyungurura amaraso. Buretse kuyungurura amaraso, impyiko inafasha kuregiriza cyangwa gutanga umuvuduko w'amaraso mu mubiri kugira ngo habeho pressure y'amaraso cyangwa se umuvuduko ubereye umubiri ushobore kugenda mu mitsi y'umubiri neza. N'indi nshingano y'impyiko, impyiko nanone ifasha kongera cyangwa kugabanya amazi mu mubiri. Impyiko nanone ifasha mu gukora cyangwa se mu gufasha umubiri gukora amaraso, ibyo bita red blood cells. Impyiko rero iyo zirwaye izo nshingano zose ntabwo ziba zishobotse, ariko cyane cyane igaragara mbere niyo kunanirwa kuyungurura amaraso. Iyo amaraso yananiwe kuyungururwa, bivuga ngo ibyo byose twariye, ibyo tuba twanyweye, ibyo uba wakoze bigomba gusohokamo bizite umwanda cyangwa ibyo bita waste products, ntabwo ziba zishoboye gusohoka. Icyo gihe haba hari impamvu yabiteye, hari uburwayi bw'impyiko, hari ibindi bintu bishobora gutera impyiko kuba zidashobora kuyungurura, noneho wa mwanda ukuzura mu maraso ugatangira kugira ingaruka ku muntu. Ingaruka rero zigaragara ku muntu iyo impyiko zananiwe gukora, harimwo kugira kunanirwa kw'impyiko nyine kuyungurura, bikaviramo umuntu kugira imbaraga nke cyane, kugira umwuka muke, kunanirwa guhumeka, gutangira gutakaza ubwenge, kubyimbagatana umubiri, ndetse no kusa nk'umuntu ushaka kujya muri koma cyangwa gutakaza ubwenge. Rero iyo impyiko zarwaye nazo zishobora guterwa n'iyo ndi bubabwire yenda muko dukomeza kuganira. Ariko iyo umuntu yarwaye impyiko, ibyo bintu byitwa waste product cyangwa imyanda iva mu byo twariye ikananirwa kuyungururwa n'impyiko, bikaviramo ibimenyetso ibyo mbabwiye ku murwayi, biba bisaba ko umuntu ayungururwa mu buryo bwo gukoresha imashini ariyo byita dialysis. Iyo mashini rero ikora ifata amaraso icomeka ku mitsi y'umuntu ikayanyuzamo mashini igakuramo ya myanda ikayamusubizamo imyanda itakirimo amaraso ari mashyashya, ariko ari amaraso ye nta kindi kintu bongeyemo buretse kuyayungurura gusa hakoreshwa iyo mashini. Ibyo rero nibyo natwe dukora hano muri Rubavu, twarayifunguye dufatanyije na n'umuterankunga cyangwa partner wacu witwa African Healthcare Network, bazana izo mashini. Ubu turakorera mu bitaro tuyungura abantu bose, ndetse naho bakurya muri Congo bajyaga gushaka ubwo buyunguruzi bw'amaraso mu bigo byisumbuyeho cyangwa mu bitaro bikuru bya CHK na Faisal, ubu bose tukaba twarabegereje ubwo buvuzi bikorerwa hano mu bitaro bya Gisenyi.
None se uretse aho ngaho i Rubavu, ahandi haba hakorerwa ubwo buvuzi hagana hehe mu Rwanda?
Mu Rwanda ni mu bitaro bikuru by'umwami Faisal, hakaba ibitaro bya kaminuza bya CHK i Kigali, hakaba n'ibitaro bya kaminuza by'i Butare, hakaba natwe hano muri Rubavu. Nkuyemo abigenga nabo barahari, ariko ntabwo ari benshi. Muri Kigali hari prive imwe nayo ibikora, ariko natwe turi nk'aba kane cyangwa ba gatanu mu gihugu bayungurura impyiko.
Ubwo se turebye nk'abantu babagana, haza nk'abantu bangana iki aho ngaho dufashe nk'i Rubavu?
Muri Rubavu twatangiye mu kwezi kwa cyenda tubonye izi mashini ndetse n'abatekinisiye muri iyi partnership nababwiye cyangwa ubufatanye hagati y'ibitaro bya Rubavu, Minisiteri y'Ubuzima na Africa Healthcare Network. Ubu twatangiye dufite abarwayi bagera kuri 11, batandatu b'Abanyarwanda na bane b'Abanyekongo.
Umuntu se yabwirwa n'iki ko afite ikibazo cy'impyiko kugira ngo ajye agana abaganga babe bamufasha murebere niba ibye bikora neza?
Ibimenyetso simusiga iyo umuntu atangiye kurwara impyiko, hari ibimenyetso rwose bimugaragaraho nawe atangira kumva. Icya mbere nk'uko nababwiye, hari umurwayi kumva afite umunaniro udasanzwe, acika intege cyane, hanyuma agatangira kubura umwuka, agatangira no kugira gutakaza ubwenge, noneho no kubyimbagatana umubiri. Ibyo nibyo bimenyetso bishobora kugaragaza ko impyiko zawe cyangwa z'umuntu runaka zitagishoboye gukora.
umuntu se akorerwa nk'ibyo bya dialyse akwa kamashini mu tromeka ku muntu kugira ngo kayungurure amaraso umuntu abikorerwa nk'igihe kingana iki kugira ngo impyiko ze zibe zasubiye kongera gukora nk'uko bisanzwe
igihe umuntu akora impyiko cyangwa yogesha impyiko akaziyungurura bakamufasha kuyungurura umwanda uri mu maraso biterwa n'icyaba cyabiteye ariko icyambere tubona kishora kuba cyabiteye ni indwara zisanzwe harimo umuvuduko w'amaraso diabete n'ibindi ariko harimo n'imiti ishobora kubitera impyiko zigapfa ariko biterwa n'igihe none yabimenyeye n'igihe yatugereyeho haraba bafite bakibimenya vuba bagahita baza bibonyeho ibyo bimenyetso impyiko ziba ziri muri etape cyangwa mu rwego rwo kuba zitarapfa burundu tukamwogereza ashobora koza kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru impyiko zikongera zigafunguka zikazakora ibyo bita acute venous failure cyangwa guhagarika kw'impyiko byihuse hakaba n'abandi batugeraho ari chronique cyangwa ari ibintu bimaze igihe zarahagaze icyo gihe afite bya bimenyetso byose arimo no kubyimba no gutakaza ubwenge ndetse ashobora kuba ari no muri koma yaragimba agatanya umubiri wose cyane cyane mu maso no mu nda mbese n'umubiri wose bene abo ngabo bagiye mu rwego ruri chronique cyangwa urwego rutsinze icyo gihe abo ngabo turabogereza kugeza igihe bazabona impyiko cyangwa umuntu ubaha impyiko wabafasha kubaha impyiko zisimbura iyarwaye ariko nk'abantu bishuzinishije kare bakatugeraho kare dushobora koza za mpyiko zigafunguka ariko cyane cyane dukuyeho ikiba cyaziteye tukagikosora nk'uburwayi zinaruge diabete umuvuduko udasanzwe n'umuti umuntu yaba yakoresheje nda wabitera tukabihagarika harimo za antibiotike n'ubundi burwayi n'izindi bita sepsis cyangwa se infection zikabije cyangwa se inflammation icyo gihe twabikoze kuko tunakatugera hakiri kare dushobora kumudayariza gatatu mu cyumweru kumuyungurura amaraso gatatu mu cyumweru akaba yakira zikongera zikikoresha iyo zanze rero ngo abagiye mu rwego rwa koronike dukomeza kumwoza ku gihe azabonera umuntu wamuha impyiko wundi mushyashya
none se nkamwe tuvuge nk'abaganga abaganga nk'ingorane mugira kibazo kikomeye muhura nacyo mu byerekeranye no kuvura abarwayi b'impyiko n'izihe
ingorane duhura nazo cyane cyane cya mbere ni uko tubona abarwayi baza muri mu gihe impyiko zamaze kwangirika bikabije bigasaba ko tuboza inshuro eshatu mu cyumweru twe nk'abaganga icya mbere duhura nacyo ni abaganga bakeya cyane cyane b'inzobere mu rwego rwo koza impyiko duhura nabo ugasanga mu Rwanda ntabwo ari benshi ariko barahari ugasanga abo bakeya n'akazi baba babonye abarwayi barayimutse biyongereye byatugora kugira ngo tubone abantu bashobora gukora aka kazi mu rwego ruje ariko u Rwanda muri politiki yarwo rufite gahunda ndende hari benshi bari mu mahugurwa abandi bari hanze bagiye kwiga ariko dufite ikibazo cy'abakozi bakeya bazobereye mu bintu by'impyiko mu Rwanda
Iki kiganiro ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya wo kugira ngo basobanuze nagira ngo mpe uwa mbere ijambo abaze cyangwa se niba hari n'igitekerezo washaka gutanga Armel nguhereho uranyumva
ndakumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndi mu ntara ya Kayanza gusa niho nari nshukura karadiyo sinumvise intuza nyasije muri kwa yuno mu
ubwo ndumva uza gukurikira neza kugira ngo ukomeze wumve nyine ibyo turimo tuvuga turavuga ibijyanye na dialyse cyangwa se dialysis mu cyongereza ni uburyo bwo kuyungurura amaraso y'umuntu iyo impyiko zisanzwe zikora uwo murimo zitakibashije gukora ubwo ukomeze ukurikire ikiganiro hanyuma ubwo uraza gusobanukirwa kurushaho
sawa okay.
Urakoze ye mbagarukeho muganga William nagira ngo noneho mutubwire nk'ubwo kuvura abarwayi nk'abo bifata bitwara nk'amafaranga angana iki iyi telefone ya muganga iracitse ye mukomeze mukurikira radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuganira na muganga William Kanyankore ni umuyobozi w'ibitaro bya Rubavu mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turaganira ku byerekeranye n'impyiko impyiko iyo zitabashije gukora neza, ukuntu zunganirwa, abaganga bazunganira bakayungurura amaraso y'umuntu kugira ngo abashe kongera gukora neza. Nagira ngo muganga twari tumubuze kuri telefone, telefone yari icitse ariko ubu ngubu arabonetse. Dr. William, nagira ngo mbabaze nk'ubwo buryo bwo kuyungurura amaraso butwara nk'amafaranga angana iki? Abantu bose bashobora kubukoresha bakurikije ubushobozi bafite?
Abantu bose nk'uko barabimbaje nacyo nagiye kukikubwiraho cy'abarwayi ubushobozi bukeya bafite. Ariko muri politike y'u Rwanda nk'uko mubizi, hariho ko abaturage bisungana mu kwivuza bakoresheje mituwere n'izindi asiranse maladi cyangwa asiranse z'uburwayi ziri mu gihugu. Ubu muri politike dufite nuko nubwo tutarajya neza mu buryo bwa mituwere kuba yanakoreshwa, ariyo 90% y'abaturage bafite, bagomba nabo kugira birimo turimo kubisaba ko byakwemera ko n'umuturage ufite mituwere yaza kwiyunguruza impyiko. Ariko ubu ngubu dufite asiranse zindi zitandukanye, RAMA, MMI, dufite CORAL, dufite Britam na UAP. Izo asiranse zose ubu ziremerwa ku bantu bazifite, baraza bagakoresha impyiko. Ariko ubu ngubu buri sesiyo imwe turayikorera amadolari 100 cyangwa 8,500 y'amanyarwanda. Bivuze ngo yibura ku banyarwanda bashobora ayo mafaranga aracyari hejuru cyane, ntabwo ari benshi. Ariko ubu ngubu dukorera nayo ngayo bashobora kwishyura igihe badafite ubwisungane mu kwivuza.
Ese nk'abantu babonekaho ikibazo cy'impyiko ni nk'abantu bari mu kihe kigero? Tuvuge urebye nk'imyaka y'amavuko, abantu impyiko ni ikibazo cy'umwihariko ku bantu bakuru cyangwa se n'abakiri batoya bashobora kuzirirwara bakagira ibibazo nk'ibyo byo mwatubwiye?
N'abakiri batoya bashobora kurwara impyiko, kuko mu bintu bitera impyiko ntabwo byaba ku bantu bamwe gusa ngo bisiga abandi, bishobora kuba ku muntu uwo ari we wese, ndetse n'abana bishobora kuhaba bitewe n'uko umuntu ikibazo yagize icyo ari cyo. Ariko cyane cyane abo dukunze kubona ubu ngubu hano mu Rwanda ni abafite imyaka iri hagati y'imyaka 35 n'imyaka 60. Abo nibo dukwiye kubona, ndetse n'abarengejeho 60 gatoya bageze imyaka 40 n'iyindi. Ariko cyane cyane nk'uko nabasobanuriye mbere, ikintu gishobora gutera impyiko ko zatera umuntu ikibazo ni ibintu bitandukanye, harimo no kutanywa amazi, harimo no gufata iyo miti ishobora gutera impyiko guhagarara, harimo no kuba umuntu yarwaye indwara ayo bita stone cyangwa amabuye mu mpyiko nayo ashobora kubloka. Ndetse ku bantu bakuze cyane abagabo, harimo na prostate ishobora kubloka inkari zikaba zasubira inyuma zigatera ikibazo ku mpyiko, nazo zikarwara cyangwa zikibloka ntishobore kuyungurura. Hari impamvu nyinshi, ariko cyane cyane mu bintu tuzi bishobora gutera impyiko harimo ibyo bita hypovolemia, ushobora gukomereka ukava wava cyane amaraso akaba make, impyiko zishobora gupfa kubera ko zabuze amaraso. Harimo kubura amazi cyangwa kurwara nk'indwara zituma amazi menshi atakara mu mubiri, harimo n'umuriro ushobora kugira ibyo bita dehydration cyangwa tukabura amazi mu mubiri bitewe n'uko warwaye impiswi, amazi menshi ukayatakaza impyiko zikaba zapfa. Ushobora kubutanywa amazi nk'uko nabivuze, ushobora kunywa imiti yitwa diuretics yandi ituma amazi menshi asohoka mu mubiri, ashobora kugutera, hashobora no kubaho amaraso kubera ko atagenda kubera mu mpyiko harimo ikintu cya obstruction cyangwa ikintu cyatumye impyiko zibloka kubera ko amaraso atari gutambuka. Harimo na sepsis n'infection, ushobora kurwara indwara amaraso akajyamo umwanda cyangwa mikorobe, iyo mikorobe ikagera no mu mpyiko igahita yica impyiko. Ushobora kunywa umuti, harimo imiti yitwa anti-inflammatoire cyangwa imiti igabanya uburibwe cyangwa ububyimbe ku mubiri. Iyo nayo ishobora gutera, harimo za buprofeni dukunda abantu bakunda kunywa, za divite, za metrine, za gentamicine, kuri antibiotike cyangwa za tobramicine. Ni imiti ishobora gutuma impyiko zipfa nubwo tutakiyikoresha cyane. Hari n'indi miti yitwa za lithium nayo ikunda kwica impyiko cyane, harimo n'imiti irimo za iodine ikunda gukoreshwa nko kurwanya umwingo, nayo ishobora gutera impyiko gupfa. Harimo n'indi miti ikomeye cyane ituma habaho ibyo bita rhabdomyolysis imiti ituma habaho gucikagurika ku ngingo zimwe z'umubiri iyo miti nayo ishobora gutera ibibazo so nkuko nabivuze rero impyiko zishobora guterwa n'ibintu byinshi harimo imiti harimo infection harimo gutakaza amaraso kurwara indwara z'impiswi zituma amazi atakara n'ibindi byinshi cyane ubwo icyo gihe impyiko zigenze gutyo ushobora guhura n'ikibazo cy'uko impyiko zihagarara zishobora kuyungurura ku giti cyazo
reka twongere twakire abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika mu twihanganire ko telefone zirimo gukora nabi abo hari zirimo gucika hari zitarimo kunyuramo ariko ku murongo ubu turi kumwe na Blaise uranyumva Blaise gabanya radio yawe turumvikana se ni Blaise gabanya radio yawe turimo kuyumva inyuma aho ngaho hanyuma ubaze ikibazo cyawe Blaise uranyumva reka tumve Gerard Blaise ubwo turamugarukaho mu kanya telefone ye ifite ibibazo Gerard turi kumwe
murakomeye
turakomeye nawe se
yego nakomeye cyane
yego
twumva umuganga matumiye n'ishagwe mu ntiyari kasikura ivyo bintu ndabashimiye cyane ku nyishu ari karatanga nyishu yorohereza umunyagihugu nubwo kuko iyo ngwara ni ngwara ifata abantu wawe wese nu yabivuze umuto n'umukuru nkwimi aheze kuvuga yuko iyo ngwara y'amafyiko ko ari ngwara ija isanga ize ivako no kwi kumata umuntu yanyuye cyangwa imiti nashaka kumubaza hari abuze yuko nk'abantu usanga muri bakora imibonano ibuze bicina imisi myinshi yuko ashobora kugwara iyo ngwara y'amafyigo nashaka kubaza none iyo ngwara ikomeye ukantu bavuze yuko gashaka gatanga impuzeye umva umuntu amaze kuko akazemo ivyuma aba yamaze kuba n'impuzeye aba yamaze kononekara nta kuntu abantu amafyigo amaze kononekara nta kuntu umuntu ashobora kuronka yindi fyigo agasubira kuba muzima ubuzima bukagira bukabandanya nashaka kubaza ikindi kibazo ntashano ifitane ndakije ikintu nisho bita nuzeye insuffisance renale hama nkabashaka kubaza none iyo ngwara ko yavuze yuko ifata abato n'abakuze mugabo abato bayigwara gute abakuze birumvikana bo bako wewe avuga yuko abakuze bavana n'ibintu byanyesha nk'ibiki nk'abana bayigwara ni kuva ku myaka ingahe gushika ku kuringana nabo bakuze abo ikunda gufata cyane nabagore cyangwa nabagabo ngomba kubaza igitsi nashoza imbere gufata iyo ngwara kuko baravuga yuko iyo ngwara ikunda gufata nk'abantu b'abapapa cyangwa abantu b'imisore usanga bakwasharwa asanga amafyigo yabo yononekaye ekomeye amafyigo umuntu ashobora kubaho n'ukuri nashobora kugirane amafyigo ni ikintu cya mbere uri kwaraba gifisi akamuru kanini cyane ngo niyo watuma umuntu ibyo akora byose kweri kuko usanga ubuzima bw'umuntu wese arafise ibihimba by'umubiri usanga bifite akamaro yuko ngo amafyigo rero ngo afise ngo ikimazi kinini cyane yatohoze ibyo bintu by'amafyigo nyine nashaka kumubaza none amafyigo amaze kukomera nabi akononekara umuntu arashobora arica d'une façon directe ou bien chaque umuntu wato kumagira sur France jusqu'à à la mort oui ngo akwata n'ute periode d'incubation
hanyuma wari warumvise ko abakora imibonano mpuzabitsina kenshi bishobora kubatera impyiko
yego ibyo bintu ntushobora ariko umuntu arashobora kumva ibintu abantu bayivuga icyo kintu rero nawe nashumvise yuko umuntu akora imibonano mpuzabitsina umwanya munini cyangwa iminsi yose cyangwa ibiki ashobora kugwara iyo ndwara y'amafyigo
ndetse bwa muganga aratubwira kuko ibyo yari yatubwiye ntabwo ibyo byari birimo
yego nayo kumva nadu mutsi nawe nyine ndakabizobereyemo arabizobereyemo abantu nk'abo n'abantu bazizi ubuzima bwacu n'abantu usanga bazi ibintu vise amatiere de la sante rero ashaka kumubaza yuko icyo kintu cyoba kirimo yego hama umuntu bishobotse agire nte
yee urakoze Gerard reka tumuhe umwanya ubwo agusubize Dr. William Gerard mwumvise ibibazo bye nimugerageza kumusubiza
Gerard numvise numvise ibibazo byerekangirageze kubisubiza nkuko yatangiye avuga ko imibonano mpuzabitsina ishobora gutera impyiko yenda abantu baba babyumva nabi kuko tuzi ko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari kuba wayikoze ugahita urwara impyiko ntabwo ari byo ariko tuzi neza ko mu mibonano mpuzabitsina harimo indwara zishobora kunyuramo harimo nka sida harimo imitezi mburugu n'ibindi izo ni indwara imiti umuntu afata cyangwa se mikrobe ubwayo ishobora no kugera ku mpyiko ikaba yazica cyangwa se ikaba yazangiza izo nazo ni indwara ziba zatewe zaturutse mu mibonano mpuzabitsina nk'uko ushobora kurwara malaria igatuma utakaza amazi menshi ukaba warwara impyiko nanone ari malaria warwaye so imibonano mpuzabitsina nanone indwara zituruka muri iyo mibonano mpuzabitsina zishobora gutera ikibazo ku mpyiko nk'izo ndwara navuze harimo na sida kuko murabizi neza ko abantu benshi barwaye sida bakora no kugira ikibazo cya icyo yavuze ngo insufficiency renal cyangwa renal insufficiency nabyo bishobora kubaho kubera ko iyo umuntu atakaza amazi menshi ubwo impyiko zatangiye kwangirika iyo ni indwara ishobora kugaragara mbere cyane yuko tudeklara cyangwa twemeza neza ko impyiko zahagaze burundu kuko impyiko harimo nuko babwiye uburyo buri acute cyangwa zihuta gupfa ariko hari n'uburyo buri kronike ziba zimaze igihe kinini zarapfuye ubwo rero izo ndwara zose iyo zitavuwe zishobora nazo kwica impyiko nk'uko yazivuze icya kabiri yabajije ni kijyanye n'impyiko kuba yenda uburyo bwo kuzoza cyangwa zo kuzisukura byaba byoroshye cyangwa bituma umuntu yaba yagira ubuzima bwiza nyuma nk'uko nababwiye ushobora kurwara impyiko wakubitorogera kwa muganga zitarangirika cyane ukaba wayungururwa wa mwanda wari ugiye kuzica zikongera zigafunguka kuko harimo akayunguruzo mu mpyiko kayungurura imyanda yose ikavamo ikenewe ntisohoke umubiri ukabisubirana idakenewe igasohoka iyo rero aho kayunguruzo katarangirika icyo gihe nkuko nababwiye gashobora kangizwa na mikorobe infekisiyo cyangwa se ikindi kintu cyose inflamasiyo bishobora kwangiza akayunguruzo kaba mu mpyiko mbega mufate impyiko nk'akayunguruzo kayungurura umwanda murabizi akayunguruzo kayungurura icyayi iyo uyungurura amajyana agasigara amazi agahita niko n'impyiko zikora ayo majyana asigara ni nka bya bindi umubiri wabikeneye ariko amazi ahise ni bya bindi umubiri udakeneye bigomba gusohoka iyo bidasohotse bikagumamo nibyo bitera bya bimenyetso byose nabugiye harimo kubyimba gatana k'umubiri n'ibindi gucika intege gutakaza ubwenge no kuba udashobora kubyimba gatanu muri bose udashobora kuyungurura impyiko zawe zikabyanakuviramo urupfu ibyo rero yavuze ko ushobora gukira biterwa na stage cyangwa se n'igihe washyigiye kwa muganga tukagushyira mu cyicaro kiri acute cyangwa kiri chronic ikiri acute rero ushobora kuyungururwa ukaba wakira ariko ikiri chronic umuntu ntashobora gukira uba ukeneye kuzagenda tukakohereza ahantu hatari mu Rwanda kuko mu Rwanda ntabwo turabigeraho ukaba wahabwa indi mpyiko ibyo bita kidney transplant umuntu muzima utarwaye impyiko witwa doneri cyangwa se umutanga mpyiko akaba yayiguha hanyuma wowe iyawe irwaye bakayikuramo ukabona ishyashya nicyo gihe ushobora gusubirana ubuzima buzira umuze impyiko ishobora kuyungurura ariko buri gihe kugira ngo ubone umuntu uguha impyiko yindi ntabwo biba byoroshye bifata n'igihe kirekire cyane kuko nawe babanza gupimiye ko ari nzima no kuba muhuje ubwo rero kuri icyo kibazo nyamaze agace uko umuntu ashobora gukira burundu biterwa n'uko urwego rw'impyiko kwangirika ruba ruriho ndumva ari ibyo ngibyo
bivuze nyine ko abantu bagombye kwisuzumisha kare kugira ngo bamenye niba koko impyiko idafite ikibazo ibashije kuvurwa hakiri kare umuntu akire
ni nabyo tujya dushishikariza abantu uje niya ko ntabwo ugomba kujya kwisuzumisha ari uko warwaye bifata igihe cyane cyane ugeze mu myaka y'izabukuru kuko uko umuntu agenda akura niko na organ zize cyangwa se ibice by'umubiri bigenda binanirwa umutima impyiko amara umwijima n'ibindi bisaba ko yibura umuntu agira check up cyangwa kwisuzumisha yibura rimwe mu mwaka cyangwa kabiri abishoboye ukareba uko bihagaze kugira ngo wirinde hakiri kare impyiko rero iyo zamaze kurwara biragoye kuzivura biranahenze kuzivura ariko iyo wisuzumije ugasanga zitangiye kwangirika umuntu azifataranya kare akaba yakuvura zigakira burundu utagombye kujya muri stage nababwiye ziri acute na chronic
Gerard yibazaga n'abakunze kugaragaraho uburwayi bw'impyiko niba ari abagore cyangwa abagabo ababoneka kurusha abandi n'abaye
nkuko nababwiye ibintu bitera impyiko kurwara ni ibintu umuntu aba yakoze cyangwa indwara aba yarwaye cyangwa ibintu biba byateye ikibazo biterwa rero n'uko umuntu ibyo bintu byose yahuye nabyo mu by'ukuri ntaho dufite statistics ngo ni indwara y'abagore kurusha abagabo cyangwa y'abana icyo namutangariza nuko iyi ndwara ishobora gufata uwawe wese ku myaka iyo ari yo yose igihe icyo ari cyo cyose
yereka ubwo noneho twakire na Habonimana turi kumwe turi kumwe Habonimana ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ego ikibazo ufite iyo ngwara none ko tubona yari ingwara igukwaze kandi numva itoroshye ni ko umuntu yokora kugira ngo niburi ikintu umuntu yokora uretse uko kwisuzumisha kugira umuntu yikingire ndetse yirinde kubuze usanga hari abantu usanga bafite ubuzima butandukanye ugasanga n'umwanya urabagora wo kuba mugenda kwisuzumisha cyangwa n'ibindi uko ngena umuntu yikingira
urakoze
iko umuntu yokora kugira ngo yikingire
yongwa
kugira ngo ntipate uretse kugenda kwipimisha kuko usanga kwivuza usanga bigoye kuruta kwikingira
uma
wikingi wamenye kugira umuntu yashobora kwikingira kugira ngo ntarinde gushakisha uwo mwanya kujya kwivuza natubwira nsobanuriye neza ati niko umuntu yokora kugira ngo yikingire iyo ndwara
turamuha umwanya kubwire rwose ibyo uvuga nibyo kwikingira biruta kwivuza kuko kwivuza birahenze kandi nanone n'amagara y'umuntu aba yahazahariye mu kanya rero muganga araguha umwanya aragusobanurira guhiba reka twa yego Samuel ikibazo cyawe cyumvikanye reka twakire na Samuel Samuel
wi mahoro neza
ina mahoro nawe se
ni sawa cyane
ye ikibazo cyawe
ego me unhayirize yo mutumire
yakumvise
ni wi nagomba
yego
kwangiza akabazo ngomba kubaza uwo mutumire kugira ngo kubera ko iyo ngwara igoye cyane kandi urumva ko ikomeye kandi umuntu amaze kuyigwara bisaba uburyo bwinshi kubera ko bizinze nagomba ndamubaza kugira ngo aduhe ibimenyetso biranga bibonekeza bitebye bisaba tubone ko tumenye ibimenyetso imbere y'igihe ndeje tshakare abi aduhe umuco z'imenyetso ngo bikunde umuntu amenye ati imeze kunuko nuko yumvise ibimenyetso
urakoze Samuel reka ubwo duhe umwanya muganga noneho abasobanurire Dr. William mwabumvise Habonimana ubaza uburyo bwo kwirinda hanyuma na Samuel nawe ubaza ibimenyetso umuntu yabona hakirikare kugira ngo abya yakwihutira kujya kwa muganga indwara itazabira kumuzahaza
yego uburyo bakwikingira buroroshye kandi burasobanutse icya mbere nuko umuntu agomba kwirinda gutakaza amaraso ni ukuvuga ngo washoboya wakomeretse cyangwa ufite ahantu uva cyangwa se ufite indwara ituma amaraso yawe aba makeya mu mubiri ibyo bita anemi ugomba kwihutira cyane cyangwa anemia ugomba kwitura cyane kujya kwa muganga kugira ngo bakongerere amaraso cyangwa baguhe imiti yongera amaraso ikindi nuko igihe wagize ikibazo cy'ibita hypovolemia cyangwa batakaje amazi menshi mu mubiri ugomba kwihutira gusubizamo amazi ibyo bita serumu ukaba wayabonye kuko iyo yabonye ntabwo ibyikoze bishobora gupfa kuko amazi aba gusubiyemo ndetse na minerals cyangwa ibyo za potassium na sodium zisubira mu mubiri vuba iyo baguhaye amazi yo kwa muganga iyo warwaye nk'impiswi ukabuhitwa cyane ushobora gutakaza amazi impyiko zigahita zihagarara ikindi abantu batanywa amazi jeniya kunywa amazi ni ikintu cya mbere gifasha impyiko buri munsi kuko abantu batanywa amazi iyo buri umuntu akwiye kuba umuntu ufite ibiro 70 akwiye kuba anywa hagati ya litiro 3 n'enye ku munsi ariko nk'ubu bizi ni abantu bake cyane bitabira kunywa amazi ikindi cyarindi impyiko umuntu yakora kwirinda impyiko ni ukunywa imiti ubanje gusoma neza iyo miti ko idafite ingaruka ku mpyiko kuko hari imiti myinshi dukoresha ishobora gutera ikibazo ku mpyiko cyane cyane imiti yitwa diuretics imiti ituma umubiri utakaza amazi ikindi tugomba kuvura n'indwara z'impyiko bwite nk'amabuye hari impyiko zijya zigwara stone zibeta amabuye utubuye dufata mu mpyiko zigatuma inkari zidashobora kumanuka kuko iyo muzi neza ko inkari zikorerwa mu mpyiko iyo zidashoboye gusohoka zishobora kwica n'iz'impyiko kubera block cyangwa obstruction icyo gihe iyo wagize icyo kibazo cy'utubuye kigaragara mu mpyiko ugomba kwihutira kujya kwa muganga utwo tubuye akaguha imiti ikuramo utwo tubuye cyangwa bakakubaga bakadukuramo ibyo byose ni uburyo bwo kwirinda kwangirika kw'impyiko harimo rwose ibyicaro harimo indwara harimo infeksiyo harimo n'imiti ishobora gutera ibibazo n'ibintu bitatu kuki uwo dusorezaho avuga ibimenyetso kuko nahoze mbibabwira kare harimo ikimenyetso cyo gucika intege cyane nicyo kimenyetso cya mbere no kubabara mu mugongo ahagana mu mugongo inyuma mu rutirigongo ku mpande zombi iyo ari impyiko zombi zirimo kwangirika cyangwa imwe muri zo umuntu arababara bikabije ariko icya mbere acika intege bidasanzwe ku buryo adashobora no kuzamuka esikariye cyangwa ahantu haterereye adashobora kuhazamuka cyangwa no guhaguruka aho yicaye harimo kugenda umuntu abura umwuka mu bana muke igihe ahumeka harimo gutakaza ubwenge cyangwa kuvuga ibintu bidahuye hanyuma hakabamo no kubyimba umubiri ikimenyetso cyiza nyuma y'ibindi byose ni ukubyimba gatana umubiri mu maso mu nda n'ibihimba noneho bigaherutswa no gutakaza ubwenge umuntu ajya muri koma ndetse bishobora kuvamo n'urupfu ibyo ni byo bimenyetso by'impyiko tuzi twese nk'abaganga
ibyo ni ibimenyetso biza umuntu akabibona impyiko zarageze kure cyangwa n'ibyo yabona bimwe bitangiye akavuga tereka nihutire kujya kwa muganga nsuzumishe
bigitangira nibyo bimenyetso umuntu abona
reka twakire na Pacifique uranyumva
ndabumva cyane
ikibazo cyawe
ikibazo cyane banza mu mere mwiri uwo mutumire
yakumvise
ikindi ikibazo rero nari ifise kw'iyo ndwara y'amafyiko nuko twumva ari indwara ikomeye kandi twumva ngo iyo bitsimbye kukungene bo babayivura rero nagomba ndamubaze mbega iyo ndwara ikintu iyo ndwara yoba iterwa n'iki cyangwa ikintu umuntu yokora kugira ayirinde cyoba ari giti cyangwa ikindi kibazo nagomba kandi kumubaza mbega iyo bishitse nk'umuntu bakamubaga bakayakuramo cyangwa bakamukora mbega arongera gukira agasubira kumera nk'uko bwa mbere yoba yari akomeye akongera gukora ibikorwa nk'uko bwa mbere yagenda icyo nicyo nagomba kumubaza
urakoze Pacifique ibibazo byawe asa nkaho yakomeje kubisubiza ibyo bijyana n'ibitera iyi ndwara y'amafyigo nyine impyiko ubwo mu kanya nihaza kuboneka kanya buriya turongera tubisubiremo ariko yabisubije sinzi niba wakurikiye n'ibimenyetso yaramaze kubivuga reka ubwo tubanze twakire Nsanzimana uranyumva
umva musorizo mutumire
arabumva ikibazo cyawe
ikibazo nabazaga hari umuntu ugenda bakamukuramo impyiko zararwaye bakamushyira nk'izondi ese bikisi komeza gukora akomeza kumuze nk'uko ntiyakoraga bisanzwe iyo bamuguraniye izindi mpyiko zitari ziwe
ya bivuze mu kanya ko babanza bakazipima bakareba niba uwo muntu bahuje ko ari ibintu bimara igihe babanza kubisuzuma hanyuma bakabona kuyimuteramo kandi yavuze ko mu Rwanda ntabwo bari babikora ubu ngubu urakoze cyane Nsanzimana ariko ubwo naha ijambo muganga akagira icyo abivugaho Dr. William
yego murakoze nkuko yabibazaga impyiko kuyiterwa ntabwo byoroshye kuko isaba ko habaho umuntu uyiguha bifata igihe kandi nkuko nabwo yuko tutabikora mu Rwanda bisaba kujya ahantu babikora babimenyereye cyangwa bafite abaganga b'inzobere bashobora kubikora twe ntabwo turabagira nabo dufite barimo kurangiza kwiga ubu ngubu ntibarabona ibikoresho naho kubikorera hatunganye ku buryo twavuga ko turi dufite ubushobozi bwabikora ariko muri gahunda ya Minisiteri y'Ubuzima ngira ngo bidatinze u Rwanda ruzarushaho gukora icyo gikorwa hano mu Rwanda uretse ko hari abajya baza bakabihakorera bitewe n'ibikoresho bafite na n'ubumenyi n'ubuhanga bafite muri ibyo byo gukora impyiko ariko umuntu uhawe impyiko kubera uburwayi akabona imiti konsha hari n'ibyo agomba kwitondera gukora cyangwa no kubuzwa kongera kugira kuko nubundi izababonye zibari impiko nk'izindi abari impiko nzima ariko abakwiye kwitondera kongera kurwaragurika kandi umuziko kurwara umuntu atabyirinda ariko icyambere no gukuraho cyakindi cyateye impiko ya mbere gupfa nuba ari infection yagize agomba kutongera kugira infection kuko n'ibyo kabonye ashobora kuyongera kuyigira akaba yarwara nuba afite indwara nka cyane cyane byo tuzi bitera impyiko ni umuvuduko w'amaraso uri hejuru na diabete iyo byo utabyivuje neza bishobora kwangiza impyiko zawe muri iyo byose tusaba abaturage ko bashobora kwitondera cyane izo ndwara bazirwaye bakazivuza neza bakazikontrola ku buryo bijya ku gipimo kiri kimeze neza ko tuzi ko diabete iri hejuru n'umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyangwa uri hasi ushobora kwica impyiko ku mpande zose ibyo rero ni ibintu abantu bagomba kwitondera cyane kuko iyo utivuje neza indwara runaka ikagera mu maraso ishobora kugera no ku mpyiko ikaba yakwica ka kayunguruzo kayungurura amaraso ariko umuntu wahawe impyiko rwose ashobora kubaho neza akagira ubuzima bwiza buruta ubwo yari afite akanakira impyiko ye ikongera igakora yahawe ikamera nk'iyo yari afite mbere itarangirika.
Twakire Elizabeth ku murongo. Elizabeth uranyumva? Ikibazo cyawe?
Ashobora kuba amaesha macho mu mashiko. None kugira bayavura amaesha macho imiti yatanga ni iyi. Usangwe isi hafute ni kamaruye ashobora kuza mu mashiko. None yatubwira imiti ishobora kukurayo mwayo mabuye yakuriwe barabasha. Kuko narabigi kibazo nk'iki.
Urakoze Elizabeth. Ese urahagana he?
Ndi Burundi.
Reka twumve niba undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Inosa ari ku murongo nawe tumuhe ijambo. Inosa uranyumva? Inosa ku murongo wa telefone uranyumva?
Ndabumva.
Ikibazo cyawe?
Nashaka kubabaza none iyo ndwara y'amasigo ukuntu uburyo umuntu yoyirinda cyangwa umaze kuyandura imyitwarire yogira kugira ngo ntigume ikura cyane mutubarize umutumire ukuntu umuntu yobigenza n'ibimenyetso byayo umuntu bishobora kugaragara ku muntu yoba yayanduye
yari yabivuze mu kanya
ariko umuntu amaze kuyandura ntitwabyumvise icyo babivuze ko nitwarire yogira kubera na cyane cyane yuko kuyivuza bizimbye cyane izo ndibaza ntarabitanga kunyisha
reka tumuhe umwanya noneho ubwo agire icyo ababwira Dr. William Elizabeth na Ntuza na Inosa barabajije nabasubiza
yego barabajije ku kijyanye n'impyiko y'urwayi ikuntu wazivuza ko bihenze ibimenyetso byarane nabivuze ntabwo ndi busubiremo ariko ku kintu yenda bazaho cyane kijyanye na n'impyiko ko ziba zangiritse n'ukuntu umuntu yakwitwara amaze kumenya ko zangiritse iyo zangiritse impyiko nuko nabivuze iyo zitarangirika cyane tukakogereza impyiko cyangwa tukayungurura amaraso icyo gihe impyiko zirongera zigakora iyo bikiri kare ariko iyo zamaze kwangirika burundu bisaba ko izo mpyiko iyo mpyiko twakomeza kukogereza kugeza igihe uzabona tukayungura amaraso ya kugeza igihe uzabona umuntu waguha impyiko nayo imaze gupimwa bamaze kubona ko muhuje ikaba yajyamo umuntu akarekera kuyungururirwa amaraso kuko icyo gihe ababonye impyiko nzima ishobora gukora akazi nk'ako iyo ngiyo yarwaye yakoraga mbere ariko nta kintu na kimwe wavuga ngo wakwirinda ahubwo ukwiye kwirinda indwara zose n'izo urwaye ukazivuza neza kandi ukaziguriza igihe ariko uriya mama wabanje wabajije ku kijyanye n'imiti ya anti-inflammatoire anti-inflammatoire nk'uko muzi ni imiti ikoreshwa cyane mu bitaro mu bigo nderabuzima n'ahandi hose icyo dukora gusa ni ukutayiha umuntu igihe kirekire kandi ukamuha doze imubereye nk'umuhe doze iri hejuru kuko iyo umuhaye imiti ikarishye cyangwa doze ziri hejuru ashobora guhura n'ikibazo cy'impyiko ariko iyo umuhaye doze akwiriye kuba afata ku biro bye cyane cyane ukamuha n'iminsi mikeya ya anti-inflammatoire nk'umuhe igihe kirekire n'impyiko ubuze expose ariko nta kundi kwiye imiti irakoreshwa nta kundi kuntu byagenda hari imiti rero dukoresha ariko ibifite ingaruka kandi ntabwo twareka kuyikoresha ko tayikoresha nanone hari indwara zitakira zitabonye iyo miti nanone aho kugira ngo wicwe n'indwara tuguha wa muti nawe ufite ingaruka ariko tukaguha ku gipimo ni ku gihe runaka ku buryo watiguta kwangirije impyiko
twibutse abatwumva ko bakomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukomeze gukurikira rero ikiganiro cyanyu ikiganiro ku byerekeranye n'impyiko impyiko iyo zagize ibibazo cyangwa se n'imenyetso bigaragara mbere yuko umuntu atangira kugira ibyo bibazo ngo akenere n'ubufasha bwo kwa muganga mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga. Turaganira ku buryo bwo kuyungurura amaraso dialyse nagira ngo mu mwanya abandi bakunze ibijwi rya Amerika babaze ibibazo Regis umwanya no wawe
Andre kwara mutsa
ukomere cyane ikibazo cyawe
aza kubaza ubu yintu shara gutuma umunagira yongora n'amasigo kugira dushobore kuyirinda
Maganga yari yamaze kubivuga mu kanya wakurikiye ikiganiro kuva dusangira none ntabwo wabyumvise ibyo yavuze se yari amaze kubisobanura byinshi indwara imiti kutanywa amazi ahagije yasobanuye byinshi cyane kuva dutangira ubwo ni haboneka kanya mbere yo gusoza ashobora kuza kubabwira uko ameze ukurikire haraza kubabwira muri makeya mbere yuko dusoza ikiganiro
yego
urakoze cyane hanyuma Joseph turi kumwe ku murongo wa telefone
yego ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagira ngo mubanze mu nsurize uwo muganga
arabumva
ikibazo nari mfite araho bikunda kuvugwa ko abantu bakunze kumara igihe kirekire bicaye bakunze kurwara impyiko urugero nk'abashoferi cyangwa abakozi bo mu biro ibyo bintu byaba ari byo ikibazo cya kabiri nk'abadamu batwite bakunze ngo kugira ibibazo by'impyiko byaba biterwa n'iki
uravuga mu gihe batwite cyangwa
batwite abadamu batwite ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
urakoze urahagana he Joseph
ndi mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda
urakoze cyane rero kuduhamagara no kubaza ikibazo cyawe reka duhe umwanya muganga noneho agusubize
sawa
nk'uko yabivugaga abantu bakunda kwicara mu biro cyane cyangwa gutwara imodoka nta na kimwe tuzi gishobora gutera umuntu impyiko kubera ko yicaye umwanya muremure cyangwa se yatwaye imodoka ariko icyo tuzi ni uko uyu muntu ahari hose yaba yicaye cyangwa akora cyangwa agenda igihe atanywa amazi bishobora kumuviramo kurwara impyiko kutanywa amazi ni ikibazo gikomeye cyane ariko hari n'ibindi bishobora gutera impyiko kubera akazi ahantu hashyushye cyane nk'ahantu hari imashini zishyushye nko mu modoka murabizi ko imodoka y'umuntu ayitwaye umwanya muremure ari moteri cyane cyane ya makamyo arafite ubushyuhe budasanzwe. Iyo umuntu ari muri ubwo bushyuhe ntashobora kunywa amazi ara azana abiri ibyuya byinshi. Iyo biri ibyuya byinshi hari abantu bashobora gutakaza amazi menshi cyane kubera kubira ibyuya. Iyo bizi ibyuya byinshi bishobora kuviramo gutakaza amazi menshi mu mubiri ndetse impyiko zawe zigapfa kubera kudashoboye kongera ayo mazi mu mubiri ngo unywe amazi bisanzwe. Ushobora kurwara impyiko kubera ko wabize ibyuya byinshi ugatakaza amazi menshi. Niyo mpamvu twibutsa nawe ubwo tumwibutsa ko ahari hose ntabwo ari akazi gukora, ahubwo ni ukuntu utakaza ayo mazi cyangwa n'indwara uba ufite cyangwa n'imiti uba wanyweye ishobora gutera impyiko. Icyo gihe rero tubwira abantu ko aho waba uri hose, waba uri mu muriro wicaye, waba uri mu kazi uhagaze, waba uri mu ibarizo, waba uri kwa muganga uvura, ukwiye gushaka umwanya wo kunywa amazi ku munsi nibura nk'uko navuze ngereranyije ku muntu ufite ibiro 70 agomba kunywa hagati ya litiro 3 cyangwa 4 ku munsi. Kuko utanyweye amazi kandi utakaza amazi ushobora kuviramo kurwara impyiko, cyane cyane iyo urwaye nk'izindi ndwara na diyare ishobora gutakaza amazi menshi ushobora nabwo kurwara impyiko kuko nabwo ndisobanura kare. Ikindi avuga ku bagore batwite, ntabwo gutwita ari indwara, gutwita ni uburyo buri fiziyolojike, ni uburyo busanzwe bubaho bwo kororoka. Ntabwo rero umuntu utwite ashobora kurwara impyiko kereka afite ikindi kintu cyangwa indi ndwara cyangwa ubundi burwayi asanganywe ariko akaba anatwite ushobora kumutera impyiko, cyangwa afite imiti afata nayo ishobora kumutera impyiko ariko anatwite. Ariko ntabwo na kimwe tuzi gituma umubyeyi utwite ashobora kurwara impyiko kuko yatwise, ntaho bihuriye.
Kunywa amazi, muratubwira ko umuntu agomba kunywa amazi cyangwa se kubira ibyuya ko bishobora gutuma umuntu atakaza amazi, icyangombwa rero ni ugusimbura ayo mazi avuye mu mubiri, ariko gututubikana ubundi kubira ibyuya bavuga ko ari ibintu byiza bishobora gufasha umubiri.
Kuko nabyo bituma ya myanda igabanuka isohoka, ariko iyo utakaje cyane amazi nta yandi yinjira byo bishobora kuviramo kurwara impyiko.
Twakire na Elvis. Elvis uranyumva?
Umwiriwe neza, ndabaramukije.
Umwiriwe. Uri he?
Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Banje gusubiza umutumire, ndamuramukije kumwene yadusubiye kwica kibazo kijyanye n'isigo. Amakibazo nagomba kumubaza, yavuze yuko uwo muntu ashobora kuza arayisuzumisha kugira ngo amenye yuko yaba aragwaye iyo ndwara. Noneho buri gihe mu kwezi cyangwa mu mwaka umuntu yo kwisuzumisha kangahe kugira ngo aze aragenda kwa muganga kugira ngo bimusuzume? Nagomba kumubaza, murakoze.
Urakoze Elvis. Muganga William.
Yes.
Ni mu musubizi.
Yego, kwipimisha impyiko sinipfiko gutuma yakabaye yipimisha, kuko impyiko uzakwipimisha ugasanga zo n'inzima ariko ufite indi ndwara, ahubwo ni ukwisuzumisha umubiri wose ukareba ko nta ndwara ufite, nta infection ufite, nta miti unywa yaba yagutera ibibazo. Ukaba wavugana na muganga akasuzuma imiti ufata iyo ari yo. Nuvuga ngo ugiye kubonana na muganga yibura rimwe cyangwa kabiri mu mwaka kugira ngo urebe ubuzima bwawe ko buhagaze, akugire inama, ndetse asanga hari n'imiti ufata nk'iya diyabete cyangwa y'umuvuduko w'amaraso, akugire inama imiti wafata myiza na dozi nyayo kugira ngo udashobora kwangiza impyiko zawe. Ibyo byose ni uko bisaba uburyo n'ubushobozi, ariko byakabaye byiza umuntu uwo ari we wese afashe umwanya akegera ikigo cy'ubuvuzi kimwegereye akisuzumisha, atarinze ko yarwaye ikintu runaka cyatumye aza kwa muganga, ariko akagenda yina muzima akisuzumisha. Ariko cyane cyane abantu bafite indwara babana nazo nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso bagomba kuba hafi ya muganga kugira ngo buri gihe basuzume uko impyiko zabo zihagaze, kuko bo baba bafite amahirwe make yo kurwara impyiko kurusha abandi bazima badafite izo ndwara ziri kronike zindi bagendana nazo.
Iki kibazo cy'impyiko n'amazi no kunywa amazi kugira ngo umuntu abashe gukura n'imyanda mu mubiri ni ikibazo kitoroshye, kuko abantu benshi ari uvuga ati njyewe nta myota mfite, ntabwo numva nkeneye kunywa amazi. Bakaba hari abantu batagira umuco wo kunywa amazi. Abangaba ndabona hari hashobora kuzaba igihe gihagije cyo kugira ngo umuntu abasobanurire akamaro k'amazi mu mubiri. Ariko uko numvise mwabitubwiye, mwatubwiye ko ari ngombwa ko umuntu anywa amazi. N'umwana mutoya umuntu yagomba kuyamuha
cyane rwose. ndetse abana n'abana bato yabagomba kunywa amazi. Ikiza cy'abana bato ya nuko badatakaza cyane amazi kubera ko bayabona muri byinshi, byo banywa cyane babagaburira babona mwamazi. Ibyo tunywa byose biri mwamazi menshi, hafi 90% biri mwamazi. Ariko ku bana by'umwihariko bo baba bafite n'umubiri ukiri muto n'ibice byabo bikora neza, ku buryo impyiko n'ubundi nkuko nababwiye kare ifite ubushobozi bwo gufata amazi. Iyo bwamaze kubona ko umubiri ufite amazi make, bufata amazi bukayabika. Impyiko zifata amazi zikayabika. Iyo wanyweye amazi menshi, impyiko zifata amazi zikayasohora. Impyiko imeze nk'imashini, irapompa ikagarura cyangwa igapompa igasohora iyo yumva umubiri ufite amazi make cyangwa ufite amazi menshi.
Ese ubwo ntabwo ari ikibazo iyo umuntu agiye ayasohora kenshi nyine, nubwo aba yanyoye menshi? Ni byiza cyangwa haba harimo ikibazo?
Iyo usohora menshi cyane hari ubwo biba ari ikibazo, kuko uba utakaza cyane kandi udafite ukuntu usubiza ibingana n'ibyo utakaje. Ariko iyo unywa amazi menshi ukayasohora, byo nta kibazo kirimo.
Reka twakire na Nduwayezu. Nduwayezu, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Ikibazo cyawe?
Nagomba kubaza, nabonye iyo ndwara yuko ari indwara y'amafyigo ukuntu akaba afungishijwe neza. Ikibazo rero nagomba kubaza, none iyo ndwara yoba yica? Iki kibazo kigira kabiri. Mbega umuntu iyo yumva atangora na fise mu mafyigo, yoca yizera neza yuko amafyigo akora neza? Ikigira gatatu, mbega ko nk'iyo habaye imbeho cyane jemba ahantu ruguru mu misozi, iyo hakanye cyane rero umuntu arasohora amazi cyane gusi ku mwanya. Ho iyo ndwara y'amafyigo yo biterwa n'ibirere cyane? Nuko tuba tunari mfise. Urakoze cyane.
Urakoze, Nduwayezu. Reka noneho ubwo muganga agusubize. Muganga William.
Yego, murakoze. Indwara nk'uko abivuga ntabwo iterwa n'ikirere cyangwa imisozi cyangwa akazi umuntu akora. Kuko impyiko irakubwira. Iyo ukeneye amazi, impyiko irakubwira ukuntu ufite inyota. Icyo gihe bisaba kunywa amazi. Ariko iyo ikubwiye ntuyumvire, kunywa amazi ushobora kurwara. Ariko icyiza kiriho ni uko no mu bindi turya haba harimo amazi menshi, umubiri urakurura ugafata ayo mazi ariko atari uko uyanyweye. Ariko icyiza nanone icyo twamubwira, ntabwo biterwa n'ibyo ukora cyangwa n'agasozi ikirere utuyemo gishobora kuba wagira impyiko. Gusa twemeranya neza ko impyiko ishobora guterwa n'uko utanywa ayo mazi cyangwa utakaza amazi menshi kurusha ayo urimo kwinjiza, ku buryo impyiko zagira ikibazo. Ubwo rero icyo twamugiraho inama, nuba akora ako kazi akaba ari mu misozi azamuka cyane cyangwa afite akazi katuma atakaza kabiri ibyuya byinshi, yakabaye n'ubundi buri munsi yiha gahunda yo gushaka ukuntu agaruzamo ayo mazi kugira ngo arinde impyiko ze. Kuko twabwiye ko kunywa amazi igihe cyose bifasha impyiko kumererwa neza, akajya yiha gahunda akafata amazi akayanywa nyuma yo gukora ako kazi ibura ku munsi, akagira amaritiro runaka ashobora kwinjiza gusubizamo kugira ngo arinde impyiko ze. Nta kundi umuntu yarinda impyiko kuko utazirinze kubura amazi ngo zipfe byaba ari bibi cyane, byaruta ko wahora unywa ayo mazi cyane cyane uziko ufite akazi gatuma utakaza cyangwa ubira ibyuya byinshi.
Yabazaga niba iyi ndwara yica?
Indwara irica rwose. Indwara kandi yica nabi kuko yica imaze kukumugaza, umaze gucika intege, ndetse ishobora no kwica n'ibindi bice by'umubiri harimo n'umutima, umwijima n'ibindi bice by'umubiri cyane cyane n'ubwonko. Irica kandi igiye kwica rwose nta kisiga kuko n'umutima urahagarara. Nk'uko nababwiye, umwijima nawo impyiko zifasha gutunganya amazi y'umubiri harimo na ziriya minerals cyangwa ibyo bita electrolyte, harimo potassium na sodium. Iyo sodium idashoboye gusohoka ari nyinshi cyangwa potassium idashoboye gusohoka, habamo gusimbagurika k'umutima, umuntu akamera nk'urwaye umutima cyangwa rizime z'umutima zikaba zitera mu buryo budasanzwe, ku buryo wagira n'ikibazo cyo bita cardiac arrest cyangwa umutima guhagarara. Ubwo rero kuri iyo ndwara koko y'impyiko iyo itavuwe cyangwa ngo warayirwaye mu buryo buri kronike ntubone iyindi, urapfa byanze bikunze.
Muri make ndabona dusigaje amasegonda makeya, yavugaga ko mu mbeho asohora amazi menshi cyane. Mwamubwira iki?
Mu mbeho impamvu umuntu asohora amazi menshi igihe umuntu afite imbeho ibyo bita metabolisme cyangwa se uburyo ibiryo byotwa mu mubiri cyangwa bikoreshwa nabwo buriyongera. Iyo rero metabolisme yiyongereye cyangwa se uburyo ibiryo birimo gukora mu biri bwiyongereye na narizirita cyangwa se ibivamwo bisohokera cyangwa mwandukokera muri kwihagarika inshuro nyinshi.
Ye murakoze cyane.
Mu gihe cy'imbeho ni uko byagenda mu gihe umuntu akora siporo niko bigenda.
Ye murakoze cyane Dr. William Kanyankore kuri ibi bisobanuro muduhaye. Mwakoze namwe nshuti kwa mwateza amatwi. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi na Inosa Kimenyi ku buhanga bw'ibyuma. Murakoze mwese mugire ibihe byiza.